polisi wali mu kibuga kye Arua yakakasizza okukwata abantu 32 abatebezebwa okuwanga ba National Unity Platform bawagizibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano kigambibwa nti bayonoonye ebidduka bya poliisi oba emmotoka za poliisi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu ebya West Nile ye Josephine Angushia yategeezezza nti emmotoka za poliisi zayonooneddwa kwabaddeko namba UPO 3271 ne UPM V7697. Bino nno byabaddewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonya akalulu mu kibuga kye Arua okwosa jjo. Angushia yategeezezza nti bano faili zaabwe ez'emisango zirimu kukolebwako.
The campaigns attracted so many youthfully population to the town center, Arua city center, who were mainly defiant and rowdy, and above all, police had to exercise maximum professionalism.
Okay. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde tannavawo yasuze kwolekera Maracha. Yasuze Arua yabadde agenda Maracha olunaku olwajjo n'alabula abawagizi be n'abagamba bannange temusosonkereza poliisi. Akalulu katukanoonyeze mu mirembe kubanga ekisinga obukulu kwekola ki kwe kulonda naye ebitongole by'ebyokwerinda tubaleke tetubasosonkereza.
For us, we are very peaceful. When the police does not bring trouble, everything goes fine. So we continue to encourage the police. Don't close the door. Let us walk in. And we also tell them that if they close the road, we shall get out of the car and walk. Because everything that we are doing is within the law. We are not breaking any law. We thank the police for not causing any trouble. You see, now there's no trouble. That is good.
We don't want trouble.
Yeah. Ekisanyusa nti buli kampeyini zino zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannaba kusimbula alabula abantu be n'abagamba bannange tetukola fujjo tugondera amateeka gaki gaba
ebyokwerinda.
Yes. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddewo yagenze Maracha era abaayo yabasuubiza okubayingiza mu Uganda empya nga bagenda kubaweereza bano bebagenda okuba bakama be okitegedde ye muweereza aweereza bantu be Maracha.
Uganda, and this power is not a president, will not be a boss. Uganda need my president, and I'm not a president for real government. And I'm not a president, a president will not be a king. President, so they got to open the pool, a president will be a civil servant. When you make me president, I come out the president room, I will abolish the RDCs and RDCs. But the RDCs is never the king of power. I say we shall abolish the RDCs and RDCs. I am a very big man. Nobody should govern you unless you vote for them. And in Uganda, the political officials will be paid better.